One user, omutima no gumenyan. Uche wakola bambi baby sakunenyan. Uma walioli no busajo hoku segulan. Kati chengu gamanti nangena kumala. Nafuna chi baby, amfumina kachai. Tetuli na muchai, waden sivya na vyai. Ibi vya lali, ya sima chichi jeli. Hey, uwa. Don't zirira. Eki sina kucha waja. Don't zirira. Nzena kucha waja. Don't zirira. Eki sina kucha waja. Don't zirira. Nzena kucha waja. Never come to say that you love me again. Cause I got somebody else I need. Baby, baby, cut in the tomambira. My girlfriend's on your sanita. Never come to say that you love me again. Cause I got somebody else I need. Baby, baby, cut in the tomambira. My girlfriend's on your sanita. Never come back, never, never come back. Never come back, never, never come back. Yeah, never come back, never, never come back. Never come back, never, never come back. Yeah. Don't zit it up. Eki sina kucha waja. Don't zit it up. Nzena kucha waja. Don't zit it up. Eki sina kucha waja. Don't zit it up. Nzena kucha waja. Nafuna bisobola kwewe mamaza. Busajo buko pidi ya kwe wakupaza. Na henga laira chiche choche sakola. Ebyo kule na kuwa nganze sikuweza. Mubunye kofo bunjera zine kubika. Katochunga mamungusu nyewewe wakola. Na henga lwache mitima jafemu jimenya. Baby,